I'm at zenbury.com. Super vibes. Super vibes.
African pregody, yeah, yeah. Real vision music. Akazi ndiyambi, iwachiko ndikusowa. Agoma iwe ndiwechanga chosowa. Pepa sinakuuze, koma lelo uziwe. Ndipo ndima wanga unatenga ndiwe. Kola, kola muli landiwe yon. Dipa kuyo wanga maupanga convert. Diga kumu, tomandeke sandiwe. Usama nditalikile. Usama nditalikile. Usama nditalikile. Baby, baby, ndiwe kalilore. Kalilore, ndiwe kalilore. Baby, baby, niwe kali lore, kali lore, niwe kali lore.
www.amadzambiri.com.